Gimme loyum shabatausano, hoop slung ibs wayobna pagat in Jansakon, Wang Tatila Bazal, Usis Lola Wulbo, Namanjingu Kala Zom, Hagekozong Tulis, Guma Feluan Gunina Mina Gekozong Kulis, Nyembezis Wella Pants and Goba Gekozong Sulis, and Gala Shegelwa Wutando Futa Gekozong Funis, Esh Wunzim, Ezam is Wella Pants, Yezabo Butua Bazal, Muning in Anembus and Angshia Nababasas, Puma Magama Shum. Atiphela sikuzala vusa uyihlo nonyonke ezinye impendulo sizazi ngisho esikolweni angikhuphi kwabaphasile ngidobi noma ngithi ngiyazama kodwa inhliziyo ayisakhona ukuphumula ngikutholi moya wama usaxoli amanxeba enhliziyweni enangishiya nawa
waboni baba esikhathi wangishi wathingisale noba ani ohola emhlabeni angithiwe
Kwami kunzi, into zami zimnyama, ngiyazama ngiyahluleka kodwa into zami ziyasala. Baba ngenze njani ngoba ngikude nokhanya. Bathi indoda ayikhali kodwa ngathi ngiphela amandla. Ngihamba inyanga nezangoma zilokhu ezingiqambela amanga. Zingifake emanzini zingikhiphe zithi nginesinyama. Phela imfuyo esibayeni, kuyoba nini ngihlaba. Amakhandlela amhlophe libovu siyovala ngehlasa. Into zamalungu ukuthola umsebenzi kulikhuni. Ugamadolo ngokwanele mhlaba ngigugu eyami impila ayilungi okwenzeka kimi kulikhulu vumani ngize kini ngoba mina impila yengifuni mama uyazi ngangifisa ukufunda ngibatha amajazi fane nezinye ingane nami ngijabulelwe abazali ngingafani nosibali ngilanda ischool fees ngegani ngoba okwami okwezandla ngisasokola ukuthola ibhasi
baba esikhathi wangishi wathi ngisale noba ani Oh, la, I'm shabbing, I'm eating where my